nyakufihlela abangale bakho bakutshela bengithi nami ngizokutshela
Thinking in
I'll tell somewhere I'm